Blog Talk Radio.
Bakunzi b'ibiganiro bya Radio Iteme, inshuti z'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, bana b'Imana mwese muteze amatwi iki kiganiro. Ikiganiro cyo mu ijambo ry'Imana. Mbifurije mwese ikaze, mbifurije mwese imigisha y'Imana ngo yibasesekazeho aho muri hose. Haba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Nonaha turi kumwe n'umugaragu w'Imana umuvugabutumwa Paul Kanyenzi ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero nawe mwakire kandi mwifurize imigisha y'Imana kugira ngo ibyo tugezaho byose bibe biturutse ku Mana kandi kugira ngo imukoreshe mu buryo yateguye. Reka dusenge. Mana yacu, urakoze cyane kongera kutwakira ngo tuganire nawe. Urakoze cyane kuko uduha amahirwe nk'aya ngaya yo guhurira hamwe ku murongo nk'uyu kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ngushimiye cyane umugaragu wawe Paul Kanyenzi wateguye kugira ngo atugezeho ibyo wamutekereye kugira ngo abitubwire. Ndagusabye kugira ngo inarijye muri we ipfe mu izina rya Yesu kugira ngo ubushake bwawe bwonyine abe ari bwo bwiganza kugira ngo ibyo atubwira byose, ibyo avuga byose bibe biturutse kuri wowe. Nuko rero Mana turakuraritse kugira ngo tukuvuga byose bibe bibona nawe ubiyobore aba ari wowe wiganza, ubushake bwacu bubure, ubushake bwa Paul Kanyenzi bubure, ahubwo ubushake bwawe aba ari bwo buba mu byo avuga byose. Mbyambaje kandi nizera kubiduhera mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen.
Amen, amen, amen. Ndabashuhuje mwese abakurikiranye ikiganiro cyo muri uyu mugoroba, ikiganiro cy'iyobokamana. Ndabashuhuje n'abazacyumva ikindi gihe ijambo ry'interuro cyangwa se isanganyamatsiko nagira ngo tuganireho ni ijambo ryitwa ngo kuba umwizera umwizerwa n'umunyakuri. Ni amagambo atatu ariko abumbiye hamwe nicyo gishobora gutuma umuntu aba ari umuntu muzima cyangwa se afite agaciro. Izi ni ingingo zikomeye cyane abantu bashobora kwiga igihe kinini. Umuntu ashobora kuba umwizera kuko ku isi dufite abizera mu matorero menshi, biroroshye cyane. Ariko kandi umuntu ashobora kuba umwizera ntabe n'umwizerwa. Igihe rero umuntu ari umwizera kandi akaba atari umwizerwa, aba abaye nk'udakenewe, aba abuze akamaro yagombaga kugirira abandi no kwigirira ubwe. Umuntu kandi ashobora kuba umwizerwa ariko ntabe umwizera, byashoboka. Nanone kandi nubwo yaba ari umwizerwa ariko akaba atizera, nanone aba ari ikibazo cyane kuko ibyo dukora biba bizarangira n'ubuzima bwa hano muri iyi si, ariko ibyo ubuzima buzaza ntacyo umuntu yaba azagira icyo abona. Kandi umuntu ashobora kuba umwizera akaba umwizerwa hanyuma ntabe umunyakuri, nanone akaba atakaje byose. Nuko rero uwo ari we wese wumva ayo magambo ashobora kuvuga ati mbese umwanya ndimo ni uwuhe? Umuntu mu Kinyarwanda baravuga ngo kwinegura. N'uyu munsi nanone rero burya abantu barinegura cyane cyane iyo umuntu yinegura ari wenyine bimufasha gutera intambwe mu byo akora. Hariho satana byerekeranye rero no kuba umunyakuri tuzi ko ukuri ukomoka ku Mana ndetse muri Yohana 17 umurongo wa 17 Yesu niwe wasabiye abamuri imbere abigishwa n'abandi benshi noneho hari hafi yuko atandukana nabo ariko abasabira avuga ati data aba bantu ubereshe ukuri kuko ijambo ryawe ni ryo kuri iyo umuntu adafite ukuri akaba ari umunyakinyoma abahindutse ingabo ya Satani kuko ikirimana ihanganye nacyo ku isi ni ikinyoma nicyo cyabanje igihe Satani yari ageze muri paradiso abeshya uriya mudamu wa Adamu avuga ati humura muzajye mujya kiriya giti ntacyo muzaba ntimuzapfa hanyuma rero baza kukiryaho ntawagira icyo yongeraho urupfu nta utarureba muri kino gihe ibyo byose ni Satani wabiteye amarimbi yuzuye ku isi inshu nyinshi ari impfu zisanzwe ari impfu zitewe n'abicanyi ari ibiza byihitana abantu ibyo byose ni uko Satani yabeshye uriya mugore mugore nawe bakijya guhadera umugabo ririya tunda none reba aho rigeze isi yacu ikinyoma rero ni kibi iyo umuntu yinjiye mu kinyoma kundi aba yitandukanya n'Imana aba yamaze kuba kuvuga nka Satani arabizi Satani azi ko uyu muntu ari umubeshi abavuga ati abwira abadayimoni ati ntumucokoze uwo ni uwacu nubwo yaba ari ikinyoma gihishe niyo yaba ari ikinyoma atavugishije ururimi kuko bivugwa neza yuko umubiri wacu uravuga n'uburyo bwo gukoresha kandi bwinshi ushobora kubeshyeshya ikirenge ushobora kwicisha ijisho ushobora kumwenyura ariko mu kinyoma no kubeshyeshya imvugo ari ikinyoma babyita uburyarya ikinyoma rero icyo ariko cyose ni ikintu kibi cyane kuko nicyo cyubitse isi kandi muri kino gihe umuntu wese n'abo mu idini numva mbabarire iryo jambo batabeshye nanone abanyadini usanga badashobora kuryama neza usanga kenshi ushobora kumva vunavuze ati akavuga ikintu cy'Imana kandi atari ko kiri akabeshya abantu bakikiriza ariko uko byamera kose uwabeshya mu buryo ubwo aribwo bwose uwahindutse umunyabinyoma akaba ubaye nk'ingabo ya Satani kumwe none Yohana 8:44 niho Yesu yavugaga ati ikinyoma umunyakinyoma Satani abwira Abayuda ati niwe mukomokaho abantu rero b'abanyabinyoma abantu babeshya aha abari bene Satani aya magambo rero niyo mpamvu banashoranije havugwa ngo kuba umwijera ni byiza cyane kuko kwizera ni byiza cyane nyine kuba utizera uburyo wizera aruta utizera nubwo baba bari kumwe bagendana bakora umurimo bacuruza biga ariko burya uwizera aruta utizera cyane cyane ariko hageretsweho iri jambo ukaba umwizera yego nturekeraho maze ukaba n'umuntu wizerwa umuntu wizerwa ibi bintu rero byo kuba umuntu wizerwa nanone umubi cyangwa se Satani ahakorera cyane kugira ngo umuntu ahinduke utizerwa kandi umuntu yahindutse utizerwa utabyumva ninde ko uwo muntu ahubwo abatakaje byose abasigaye ameze nk'izahabu y'inkamba cyangwa se umunyu bakawuce ubushigaje kuwujugunya mu muriro kuko uwo muntu aba yabaye umuntu utiringirwa gutiringirwa ni amazina abanyarwanda bagiye bita abana babo akavuga ngo ntibiringirwa akaba ari abantu bavuze udashobora kwiringira kandi kuko abo bantu baba ariho hari umuntu ushobora kukubwira ati ibi nibi ariko nyamara ahubwo hari ibindi akubwiye byiswe ngo ubucakura ubucyarya Yesu ajya kuvugira kuri iyi si kuyikuriramo yasanze hariho iyo kipe yiswe y'abafarisayo abantu bari bambaye neza kandi bavuga neza bari bayirisha amazina meza cyane nk'uko mu kino gihe umuntu akiswe izina ryiza mu buryo bw'Imana burya ntiyasiba nako ntiyasinzira kereka umuntu bamwise umwana w'Imana umuntu w'Imana mbese usanga ayo mazina tutayafite umva hari tutaba nitwuryama ntitwabishobora ariko nyamara ayo mazina ntasimbura ntakuraho icyo bita kuba umuntu utashobora kwizerwa abafarisayo rero bishushanyaga batyo bakaba ari abantu bavuga ariko hari ibindi bavuze bakakora hari ibindi bashaka gukora bihishe mu buryarya mu bucakura burya kubaho umuntu ari inshakura burya birutwa no kuba umuntu aba ataravutse kuko uwo muntu rwose n'ubundi ntacyo aba amaze ni umuntu urugero ushobora kujya kugura nk'ikintu mvuge botike noneho umunyabutike akaba ari umuntu unashenga hanyuma noneho kiriya mukati ati nayizanye none kandi ahubwo nakoraho iri buvunguke igiye kumuboreraho burya aba yiyiciye akazi aba yishe n'izina rye kandi ntabwo ababeshe Imana umuntu gusa ahubwo ababeshye n'Imana bikoro bigatuma noneho abantu benshi batakiringira cyane ibintu by'idini kuko abavuga ati aha ntawamenya havuzwe igitekerezo rero nanone cy'umuntu umuntu yari umudamu noneho rero yari umukirisito imodoka ye yanditseho ko akunda Yesu kuko hari n'abambara utwo tuntu Jezi Senyeri Yesu ni umwami ibintu nk'ibyo nuko noneho uyu mugore rero ngo atwara imodoka yihuta ngo arimo kuvugana n'undi muntu kuri telefone nuko noneho abapolisi bamubonye bamwiruka inyuma ariko babonye iyo modoka yanditseho ko ari umuntu w'Imana noneho biyemeza ko rwose atari umuntu w'Imana uyitwaye ngo agendaga anazenguruka mu muhanda agenda azenguruka akata umuhanda bati n'abajura bayimwibye ubwo bayimugeragaho rero baramuhagaritse bati kuki ni wowe nyiri imodoka undi ati yego none se twabonye umuntu utwaye agenda azenguruka mu muhanda ati umurongo yagombaga kunyuramo ati tugira ngo n'abajura bayikwibye kumbi ni wowe undi ati ni njyewe none se umuntu w'Imana kuki wari utwaye imodoka kuriya twebwe twagufasha kugira ngo imodoka tuyifate kuko ntitwabonaga ko umuntu w'Imana atari uyitwaye uko twabonaga ugenda twabonaga ko itwawe n'abajura atari wowe umuntu rero rwose ngo yakozwe n'isoni kuko ibyo yakoraga bitari biberanye n'ibyanditse kuri iyo modoka nuko rero urabona ko abapolisi batamwizeye kuko imikorere ye yari itandukanye n'ibindi bigaragara urugero nk'imyenda y'idini tuba twambaye abantu bambara ushobora kujya kubona ukabona imyenda ahubwo iyo myenda abantu yibeshweho cyane noneho rero nanone kuri iriya ngingo kuba umunyakuri umuntu yaba umwizera utizewe ntaba umunyakuri uwo muntu rero burya aba yarangiritse ibyerekeranye n'icyo bita ngo la perception divine cyangwa se conscience ye iba yaramaze gupfa muhimbyi b'indirimbo ni bavuze ngo ngo la science sa con science e que ne viene dorame ngo uwo muntu aba yarabaye nk'umuntu warwa iwingese ikintu cy'ingese rero ushobora kukibona kitarashwanyuka wakoraho nukabona kirashwanyutse kumbi cyaramaze kuba ingese umuntu rero ngo nk'uwo ibi ni ibintu rwose bikomeye cyane bifite rosherishe muzakomeje umuntu aba ariho ameze nk'ikintu cyangiritse ingese zamaze gushwanyuza ariko kitarashwanyuka ngo bigaragare ariko wakoraho n'umuyaga wagishwanyuza uwo mwanya aya magambo rero yatondekanijwe ni amagambo akomeye cyane kuba umwizera yego ni byiza wizera ni byiza ariko se uri umwizera wizerwa ugasanga rero noneho urugero ushobora gusiga umuntu mu nzu ati ndaje nje kukuzanira fantano uzimanire waza ugaruka ugasanga umuntu ntawe uhari kumbi yagutwaye ibintu yibye ibyo byatubayeho umuntu azaje gusengana natwe kumbi rero agenda twibye ariko yakoraga ibimenyetso nk'iby'umuntu w'umukirisito ndetse w'icyatwa cyane ariko yagiye atwibye nuko rero icyo gihe niba ari n'umwizera naje kumenya ko ibyo yabikoze ahandi hantu henshi ariko rero ntabwo ari umwizerwa nubwo yaba atondekanya imirongo ya bibiliya n'ibi n'andi magambo menshi ariko kuba usigara umuntu atizerwa aba yabaye nk'umuntu nyine wangiritse ingese nyine ari ikintu gisigaye kuzashwanyagurika icyo kandi icyo kintu kikaba kitemewe n'imbere y'imana bavuze ngo nk'umuntu ushobora kwambura abakene kwambura abadafite shinge na rugero ukabiba abagira nabi ukamutwara akantu yari afite yacungiragaho burya ngo uwo muntu aba atakiri umuntu ntabwo yakwizerwa kera burya habaga hari ibintu bijyaga bitinywa cyane hari ndibuka ukuntu burya kera umuntu wabaga wambaye rinete umuntu akamuhohotera akaba yamukubita urushyi yewe yica ababirigi bagufungaga imyaka myinshi ntawakubitaga ntawahohoteraga umuntu wambaye karuvati cyangwa wambaye rinete urimo kubona ariko buhoro ahubwo abantu bagiye baba ari abajura banambaye karuvati bakiba bambaye na rinete urabibona hari igihe kandi umuntu yabonaga nk'umusirikari nuko amubona wenda wari ugiye kunyura mu ikoni ahantu habi maze umuntu akavuga ati reka nihute njyane n'uriya musirikare urumva ati arahandenza we ntiyankemukira ubu rero abashinzwe umutekano bashobora kuba aribo bashobora guhungabanya umutekano ibyo kandi ni ibintu bizaba bikomeye kuba byaratangiye burya ni umwanzi ubikora ubonye umusirikari kenshi waca munsi y'umuhanda kugira ngo utamwiyegereza ariko kera umuntu yarabegeraga iyo wabonaga umuntu wambaye ishati y'umweru habagaho za shikibo maze wabona umuntu yambaye ishati y'umweru rwose akaba ntacyo yagutwara akaba atari umujura ubu rero umuntu wambaye ishati y'umweru ashobora no kukugirira nabi kandi yambaye ishati y'umweru urabibona ni ibintu bibabaje cyane kandi uwo muntu yambaye ibyo ariko ntiyizewe rwose yakugirira nabi abantu bavuga rero nanone ko ngo umuntu ashobora kugira akantu gatoya gusa akaba yagakora agira ngo arigwanaho kugira ngo agere ku kintu nanone kandi ku mpano ukaba wihemukiye ni amagambo akomeye cyane biteye ubwoba nuko rero Yesu ku byerekeranye n'ukuri Yohana 14:6 Yesu avuga ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo ni ibintu bitatu nzira ukuri afite n'ubugingo ibyo bintu birafatanye ko Yesu yitwa yitwa nzira yitwa bugingo yitwa kuye kira kintu rero cyuko umuntu yabumwizera ariko utashobora kwizerwa tabe n'umunyakuri ni kintu gikomeye cyane hanyuma rero tujya kwigira hirya gato kugira ngo dusoze ni ibyerekeranye n'umuntu witwa Dario wananiwe gukiza inshuti ye Danieli ubwo ni Danieli 6:15 ngo byari amategeko y'akavuyo amategeko y'abamedi n'abaperesi n'abarire bari bashi menshi cyane n'umwami yananiwe gukurikiza baramubwiye bati menye ko ari amategeko y'abamedi n'abaperesi ko umuntu udashobora gupfukamira umwami agomba kujugunywa mu rwobo rw'intare akiza ati okay nanjye nayasinyeho ananirwa gukiza umuntu w'inshuti wabahanuriye yuko bazajya ku butegetsi ariko wapi amategeko menshi ngo yakavuyo naje atuma atakiza Danieli nti n'igihe rero uzajya usanga hari amategeko menshi menshi cyane n'umuyobozi atashobora gukurikiza rwose ashobora kuvuga ati ahantu abashoferi batwaye ntazagira urenza 160 ujya kubona ukabona umuntu w'umuyobozi uhubwahise n'imodoka ari mu 180 ati wowe warabyemerewe kugira kubera umutekano we numva iryo tegeko rero ntiyarikwiye kutabaho uko niba ari itegeko umuntu umuyobozi atakurikiza niba ari itegeko ryo mu rugo umubyeyi atakurikiza kuyashyira ku bana no guhohotera ubugingo bwabo ibyo bita uburenganzira nuko rero uyu mwami nicyo kibazo yahuye nacyo aya mategeko menshi amabamedi na perezida bashyizeho ngo kugira ngo badefande ubwami bwabo buzamara igihe ariko urabona akaga byatezaga rero biteye ubwoba nashozereza rero ku gitekerezo cyabaye hariya i Kigali mu mujyi ahantu bitaga kwa Gakarama abafite imyaka nk'iyanjye barahaji yari umuntu w'umukire w'umucuruzi nuko rero niho aza yari afite amazu mu bikari bye hariya hafi hino y'ibare yitwa Gororia ndukihari hakurikiye kurukundo w'umuhanda Agakarama abantu barahaza igitekerezo mvuga kandi umuntu waho wamubaza mukuru ariko atari umusore arakize nuko rero igihe kimwe rero ashyizeho amategeko aravuga ati shaka ko umuntu wese uzaba warengeje 5 abyiranye aritwa niwe warindaga urugo rwe nuko noneho atinya aritwa rero ati umuntu uzarenza 5 n'igice ati bitinze 6 ati ntuzamufungurire ati nibyo igihe kimwe rero ngo bakaramaza yatinze ndetse ngo hagera 7 y'ijoro banze yaravuye hari mu makomine nuko noneho arazava mu modoka araparika arakomanga umutwa rero yararaga imbere y'urugi akomanga umutwa aramwihorera arongera akomanga ati nyaritwa niko bamwitaga aritaba ati karame ati kingura hano data buja Gakarama yarambujije niko yavugaga njewe ntabwumva cyo ko ni njewe aya ntabwo ari wowe none se waba warampaye itegeko ngo sinzafungurira umuntu urengeje 6 none rebe igihuzinye ubwo se yari Gakarama urabeshe banteranye na Gakarama yanze kumufungurira Gakarama ajya kuryama ahandi urumva neza aya mategeko ushobora gushyiraho kandi nawe utayashobora ubona ubwo rero yari kureka n'abandi bakajya gufungurira abana ngeze 6 hari n'amategeko yagoranye cyane n'uyu munsi wa none ubona hariho amategeko umuntu atashobora noneho uriya akaba ariwe ugomba kuyakurikiza ariko undi we ntayakurikize ayishe akaba nta cyaha afite uriya yishe akaba afite icyaha ni ikintu gikomeye cyane rero ni ukutagira ukuri kandi ako kaga ko kuba umuntu asigaye nk'umuntu wabaye ngese akaba bikomeye cyane Yesu yari ahagaze imbere ya Pilato biboneka muri Yohana 18:37 bigakomeza 8 kwa Pilato ariko ari imbere ya Pilato baravuganye ariko baramubaza ati uri umwami ndati yego ati kandi nico cyanzanye ati naje no guhamya kuri Pilato ngo ukuri niki yari umuntu n'umumagistra ariko utazi ukuri ngo je wacu rubanza gute kandi nta kurugira nuko byagendekeye Pilato nta kuri yagiraga ntako yaraje arinda kwica umukiza kandi kuvuga Pilato ngo yapfuye yarabaye ikintu cyangwa aho yara mu bikombe no mu bihanamanga cyarataye umutwe cyarashaze nuko urupfu rwa Pilato kandi umucamanza wari umuhagaze imbere nanone arimo kurangiza urubanza mu ijuru ntabwo Pilato ashobora kuzabona ubugingo buhoraho ni ikibazo cyo kutamenya ukuri kutagira ukuri umuntu atakwizerwa ni ukuri ntacyo bamaze ushobora kuvuga uti uyu mwijera reka muhe amafaranga yanjyaniraha nawe ugasanga ahubwo ntawe yahagejeje uyu mwijera akavuga ati urambise telefoni hasi muri kino gihe abahakeri rero basanga yakuyemo yafunguye niyo mpamvu badushaka gushyiramo amakode ni ukutizerana kuriho basanga umuntu umwijera akeneye kumenya amabanga y'undi muri telefone ye mu bindi bintu guhengereza tangaza cyane akaba ari umwijera ariko utizewe ese niba wagenda ugasanga gutwaye ikintu agutwaye igitabo protomini yari isigaye ku meza ugasanga urayibuze kuse aho rero ho ibintu by'amadini byagiye byangirika ugasanga rero n'abatabikunda bakarengana kumva avuga ati kanaka rwose yankubise umunigo kandi ari umwizera kandi nafite izina rya gikirisitu ugasanga rero bituma abantu batabasha gukomeza kwiringira n'ibintu by'Imana no kutiringirana basanga rero umuntu abantu bari mu kaga bitewe n'abizera kuba umwizera umwizerwa n'umunyakuri ni ibintu bifatanye reka rero Imana yo mu ijuru ifashe buri wese wakumva aya magambo kandi ubuntu bw'umukiza butubashishe rwose gutekereza aho buri wese aba ari mu izina rya Yesu amena amena
Amen. Amen. Reka dusenge isengesho riheruka.
Amen.
Ahari Paul wakomeza ukadusengera.
Yego munakoze. Reka dusenge. Mana ihoraho iri mu ijuru. Tugushimiye nyagasani twishimiye ko tuba muri iyi si. Irimo ibibazo byinshi nyamara. Ukaba waraduhaye ijambo ryawe.
Amen.
Genda rikunganira muri byinshi. Dukebura buri kanya kugira ngo tubashe guhagarara mu mwanya mwiza kwitegura kuzabona ubwami bwawe nuko rero izi ngingo eshatu zo kuba umwizera kandi wizewe ushobora kuba yizerwa tukaba n'abanyakuri tubashishe mu izina rya Yesu amena
amen amen
Imana ikoranije ubugugayo, mugenza yo yubaka. umugambi wayo uri muri twe sezerano ry'amahoro riraturinze nacyo tuzaba umugambi wayo uri muri twe sezerano ry'amahoro riraturinze nacyo tuzaba Avera bamaraika
yuriba zimana isezera
ngona ubonye nawe mana
Mama, I'm gonna make it.